Mami chela kutu, jeli chisonga funa hutu. Mami tumule switch.